We worship you, Jesus. Happy Beats. Amon Records.
Katonda, kwe musumba wange. Sabira buliomu amuna balabe bange ne baganda bange oba omukisa gwo muli wetambula nga mpita erinnya lyo abantu nga bavuma abalala nga baseka kati nze nekutekwe netaka kwe gwe mutonzi wange gwamanya obulamu bwange gwamanya amadda gange Katonda gwe musumba wange gwamanya amadda gange n'amagenda gange Katonda gwe ssuubi lyange gwe lwazi lwange mwene kwekane funa obukuumi abeerawo wadde nga sirinayamba era yasigalawo bwe nali mbuze Yesu abeerawo wadde nga tolina nsimbi wakati munnaku yakuwambatira hey. Kati mwekwate oyo Katonda omunene ensi zonna zivunama waliye Mukama Katonda gwe musumba wange gwamanya amadda gange n'amagenda gange Katonda gwe ssuubi lyange gwe lwazi lwange mwene kwekane funa obukuumi.
Oh dear Lord God, you're my everything, my comfort, ever wanted, my hope, and my soul finds rest in you. Yeah, it's you I put my trust in, cause I know you would never let me down. You hold my feet from stumbling, and uphold me. Oh yeah, yeah.
Katonda, gwe musumba wange. Gwamanya amadda gange n'amagenda gange Katonda gwe ssuubi lyange gwe lwazi lwange mwene kwekane funa obukuumi.